mapenzi, mapenzi, matamu baka na hizi uchungu, kakama ni mahaba, uba, napewa mpaka logo nye uvungu,
baby, sour, sour. Okay, we're like it.